Zaydlatestmusic.com.
Somebody doesn't want an airport to be built here. I am here to tell you that whenever I say something, I say,
Kelukatalali papali, Zambia forward kibali. Kelukatalali papali, Zambia forward kibali. So Bali, Bali, Luna luvotela mwa Bali. Bali, Bali, bulozi kaufera Bali. Sipili walu na o, ainyani, ainyani. Ainyani, 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 ainyani. Manelu yo, musipili walu na o, ainyani, ainyani. Ainyani, 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 ainyani. Manelu yo, punya. Keku fosala, fosala. Zambia forward. Akainde HH Pati ya ziko Kasha No need ya kuuza kweshoni Utisize free education Inge vulozi walo na kikwenyu Lwaliwona likamoki za nyunyu Nukakalela kai kumonyaza Eva likaza heza za makaza Inge kuwa kainde nyakitente Ukawusa konji 29 Utilo pinda monari makazo Mwami fili fili fana kikozo Chwale kwa mwandiko kifowade Shangombo Zambia forward Kona kwa luku luko kifowade Senanga Zambia kwa pada Nikona kwa mungu ko kifowade Wakala luko Zambia forward Kelu katalali papali, Zambia forward kibali. Kelu katalali papali, Zambia forward kibali. Say Bali, Bali, Luna luvotela mwa Bali. Bali, Bali, bulozi kaufera Bali. Sipili walu na o, ainyani, ainyani. Ainyani, 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 ainyani. Maneru yo, musipili walu na o, ainyani, ainyani. Ainyani, 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 manelu yo punya. Kekilizwa isana Wa opposition iluka kupana Yami votela yonya kisivu ufuo Nafake aliwa la PF Mone kufuma ne amafu Alumi woni muvavansu Mutisema sitori ya kachasu Ko. Kelu katalali papali Zambia forward kibali Kelu katalali papali Zambia forward kibali So Bali, Bali Luna luvotela mwa Bali Bali, Bali Bulozi kaufera Bali Sipili walu na o Ainyani, ainyani Ainyani, ainyani Ainyani, ainyani Manelu yo Sipili walu na o Ainyani, ainyani Ki ainyani, ainyani Ainyani, ainyani Manelu yo punya Beka Bali dance Beka Bali dance Zambia forward Kabali dance Zambia forward Zambia forward Yeah Honorable Romeo lileko kangombe Honorable Likando Mufalali Honorable Makai Makai Honorable Sivese Sefulo Mwani Honorable Misevezi pa Misevezi Honorable Misevezi Veronica Zambu Kelu katalali papali Zambia forward kibali Kelu katalali papali Zambia forward kibali Say Bali, Bali Luna luvotela mwa Bali Bali, Bali Bulozi kaufera Bali Sipili walu na o Ainyani, ainyani Ainyani, ainyani Ainyani, ainyani Manelu yo Sipili walu na o Ainyani, ainyani Ki ainyani, ainyani Ainyani, ainyani Manelu yo punya UPND Forever and ever Makwasha kwenyu Free education kwenyu lihole kwenyu lipate la kwenyu nilikolo kikwenyu yeah. Yeah. Ah. Manelo yo fita
Katima Swag Music
Zaid latest music.com